Isihloko esifundwayo number 10. Lesi sihloko sifunda ngeviki eliqala ngoMay 10 kuya ku-16, 2021. Njengebandla, sizana abafundelwa iBhayibheli bathuthuke baze babhabhathizwe. Lesi sihloko sisekelwe embhalweni yabase-Efesu 4 verse 16. Othi, ilunga ngalinye lenezela ekukhuleni komzimba. Ingoma ekuzoqalwa ngayo, ingoma number 85, enesihloko esithi, yamukelanani, amazwibela. Akuthina sonke sinabantu esibafundela iBhayibheli njengamanje. Noma kunjalo, sonke singakwazi ukusiza othile athuthuke azabhabhathizwe. Kulesi sihloko, sizobona ukuthi ngamunye wethu angamsiza kanjani umfundi afinyelele lowo mgomo. Isigaba 1 no-2, umbuzo. Obani abangasiza abafundi beBhayibheli bathuthuke baze babhabhathizwe? U-Emi ohlala eFiji uthi, ngangikuthanda engangikufunda ngesikhathi ngifundiswa iBhayibheli. Ngangazi ukuthi kuyiqiniso. Kodwa izinguquko okwakudingeka ngizenze ukuze ngibhabhathizwe, ngaqala ukuzenza lapho sengizihlanganise nabafowethu nodadewethu. Okwenzeka ku-Emi kusifundisa leli qiniso elibalulekile. Umfundi angaqhubeka ethuthuka aze abhabhathizwe uma ethola usizo lwabanye ebandleni. Ummemezeli ngamunye angaba nesandla ekukhuleni kwebandla. Uleilani, iphayona elihlala eVanuatu, uthi, kunesisho esithi umphakathi uba nesandla ekukhuliseni ingane. Ngicabanga ukuthi kungashiwo okufanayo ngokwenza abafundi. Ngokuvamile, kudinga ibandla ukusiza othile angene eqinisweni. Amalungu omndeni, abangane nothisha, bonke badlala indima ebalulekile ekusizeni ingane ikhule. Lokhu bakwenza ngokuthi bayikhuthaze futhi bayifundise izifundo ezibalulekile. Ngendlela efanayo, abamemezeli bangabeluleka abafundi, babakhuthaze, bababekele nesibonelo esihle ukuze babasize bathuthuke baze babhabhathizwe. Isigaba 3, umbuzo. Ufundani kulokho kwasho u-Ana, uDoreen noLeilani? Kungani umemezeli oqhuba isifundo seBhayibheli kufanele ajabule lapho abanye abamemezeli besiza umfundi? Phawula lokho kushiwo u-Ana, iphayona elikhethekile laseMoldova. Ave kunzima ngomuntu oyedwa ukuba anelise zonke izidingo zomfundi lapho eseqala ukuthuthuka. UDoreen, iphayona elikhethekile laseMoldova, uthi, ngokuvamile, abanye abamemezeli basho okuthile okuthinta inhliziyo yomfundi, into ebengeke ngiyicabange ngisho nokuyicabanga. Uleilani usho esinye isizathu. Uthando nemfudumalo umfundi aboniswa kona kungamsiza abone ukuthi singabantu bakaJehova. Isigaba 4, umbuzo. Sizoxoxa ngani kulesi sihloko? Nokho, ungase uzibuze. Ngingamsiza kanjani umfundi athuthuke ebe engafundelwa yimina? Ake sixoxe ngalokho esingakwenza lapho sihamba nothile eyoqhuba isifundo seBhayibheli, nalokho esingakwenza lapho umfundi eseqala ukuze emhlanganweni. Sizobona nokuthi abadala bangabasiza kanjani abafundi bathuthuke baze babhabhathizwe. Lapho ucelwa ukuba ube khona esifundweni seBhayibheli. Isigaba 5, umbuzo. Yini okufanele uyenze lapho othile ekucela ukuba ube khona lapho eqhuba isifundo seBhayibheli? Lapho kuqhutshwa isifundo, uthisha nguye ngokuyinhloko okufanele asize umfundi aqonde izwi likaNkulunkulu. Uma uthisha ekucela ukuba uhambe naye, kufanele uzibheke njengomsizi wakhe futhi umsekele. Yini ngokukhethekile ongayenza ukuze usize ekwenzeni isifundo sizuzise? Isigaba 6, umbuzo. Lapho uzoba khona esifundweni seBhayibheli, ungasebenzisa kanjani isimiso esencwadini yezakhe sahluko 20 verse 18? Lungiselela isifundo seBhayibheli. Qale ucele uthisha akutshele kafushane ngomfundi. Izaga 20 verse 18 zithi, uma kuboniswana, amaceba ayophumelela. Yilwa impi yakho ngesiqondiso esihlakaniphile. Ungase umbuze, yini oyaziyo ngomfundi? Yisiphi isihloko enizosifunda? Uyini umgomo wakho ngaso? Kukhona yini okufanele nokungafanele ngikwenze noma ngikusho esifundweni seBhayibheli? Yini engakhuthaza umfundo ukuba thuthuke? Ngokusobala, uthisha angeke akutshele izinto eziyimfihlo, kodwa azokutshela khona kungaba usizo. UJoy, oyisithunywa sevangeli, uxoxa ngalezi zinto nalabo abamemele esifundweni seBhayibheli. Uthi, le ngxoxo isize ngihamba naye abheke phambili esifundweni, aze nokuthi yini angase ayisho. Isigaba 7, umbuzo. Kungani kufanele ulungiselele uma umenywa ukuba ube khona lapho kuqhutshwa isifundo? Uma umenywa ukuba ube khona lapho kuqhutshwa isifundo, kungaba kuhle ukuba ukulungiselele lokho okuzofundwa. UDorin, umzalwane ocashunwe ekuqaleni, uthi, ngiyakwazisa uma engihamba naye esilungiselele isifundo, naye angakwazi ukuhlanganyela ngendlela ezozuzisa. Ngaphezu kwalokho, umfundi uyoqaphela ukuthi nobabili nilungiselele kahle futhi lokho kuyombekela isibonelo esihle. Ngisho noma ungakwazi ukulungiselela kahle, okungenani zinike isikhathi sokucabanga ngamaphuzu ayinhloko. Amagama asesithombeni. Lapho uzoba khona esifundweni seBhayibheli, ilungiselele kahle indaba ezobe ifundwa. Bheka isigaba 5 kuya ku-7. Isigaba 8, umbuzo. Ungaqiniseka kanjani ukuthi umthandazo owenza esifundweni seBhayibheli uyazuzisa? Umthandazo uyingxenye ebalulekile yesifundo seBhayibheli. Ngakho cabanga kusengaphambili ngalokho ozokusho uma ucela ukuba uthandaze. Uma wenza kanjalo, umthandazo wakho uyozuzisa. UHanae, ohlala eJapan, usayikhumbula imthandazo eyayenziwa udade owayehamba nomuntu owayemfundisa iBhayibheli. Uthi, ngabe ubona ubuhlobo obuseduze ayenabo noJehova futhi ngangifisa ukufana naye. Ngazizwa ngithandwa lapho ngimuzwa ebiza igama lami emthandazweni. Isigaba 9, umbuzo. NgokukaJakobe 1 verse 19, yini omenyiwe angayenza ukuze abe usizo esifundweni seBhayibheli? Sekela uthisha phakathi nesifundo. U-Oma Miyobi, oyiphayona elikhethekile eNigeria, uthi, ukuze abe usizo, ohamba naye kufanele ahambisane nendaba efundwayo. Uphawula uma kunesidingo, kodwa akakhulumi kakhulu, uyaqaphela ukuthi uthisha oholayo. Ungazi kanjani ukuthi kufanele uphawule nini futhi kanjani? Lalelisisa lapho uthisha nomfundi bekhuluma. UJakobe 1 verse 19 uthi, yazini lokhu bazalwane abathandekayo. Wonke umuntu kumele asheshe ukulalela, ephuze ukukhuluma, angasheshe ukuthukuthela. Ileyo ndlela kuphela eyokwenza ukwazi ukusiza lapho kuvela ithuba. Yiqiniso, kumele usebenzise ukwahlulela kuhle. Ngokwesibonelo, uyokugwema ukukhuluma kakhulu, ukuphazamisa uthisha noma ukuqala enye indaba ehlukile. Kodwa ukuthi qaphu-qaphu kafushane, ukusebenzisa umfanekiso noma umbuzo kungasiza ekucaciseni iphuzu. Ngezinye izikhathi ungase ucabange ukuthi akukuningi ongakusho endabeni. Kodwa uma umncoma umfundi futhi ubonisa ukuthi uyamkhathalela, kuningi oyokwenza ukuze umsize athuthuke. Isigaba 10, umbuzo. Ukuxoxa ngokuphila kwakho kungamsiza kanjani umfundi weBhayibheli? Xoxa ngokuphila kwakho. Uma kufaneleka, ungamchazela kafushane umfundi ukuthi walithola kanjani iqiniso, wabhekana kanjani nenselele ethile nokuthi wasibona kanjani isandla sikaJehova ekuphileni kwakho. Okushoyo, kungase kube yilokho kanye umfundi adinga ukukuzwa. Kungase kuqinise ukholo lwakhe noma kumkhuthaze ukuba athuthuke aze abhabhathizwe. Lokho kungamsiza kwazi ukunqoba uvivinyo abhekene nalo. UGabriel, ohlala eBrazil, osekhonza njengephayona, uyakhumbula ukuthi wazuza kanjani ngesikhathi esafundelwa iBhayibheli. Uthi, lapho ngizwa abafowethu belandisa ngokuphila kwabo, ngafunda ukuthi uJehova uyazibona izinselele esibhekana nazo. Uma bakwazi ukuzinqoba, nami ngingakwazi. Lapho umfundi weBhayibheli eseza emhlanganweni. Isigaba 11 no-12, umbuzo. Kungani kufanele simamukele ngemfudumalo umfundi weBhayibheli oseza emhlanganweni? Ukuze umfundi weBhayibheli athuthuke azabhabhathizwe, kufanele eze njalo emhlanganweni futhi azuze kuyo. Ngakho uthisha uyomema okokuqala emhlanganweni. Lapho efika, sonke singamkhuthaza ukuba aqhubeke eza ehholo lombuso. Singakwenza kanjani lokho? Amagama sesithombini, sonke singamkhuthaza umfundi ukuba aqhubeke eza emhlanganweni. Bheka isigaba 11. Mamukele ngemfudumalo umfundi. Uma umfundi ezizwa amukelekile angasafuna ukuqhubeka eza ehholo lombuso. Mbingelele ngemfudumalo, umethule nakwabanye kodwa ungamenzi azizwe engakhululekile. Ungacabangi ukuthi kukhona ozomnaka, ngoba kungenzeka omfundelayo akakafiki noma kunomsebenzi okumele awunakekele. Nakisisa lokho umfundi akushoyo futhi umbonise ukuthi unendaba naye. Ukumamukela ngemfudumalo kungaba namuphi umphumela? Paulo kwenziwa uDimitru owabhabhathizwa eminyakeni embalwa edlule osekhonza njengenceke ekhonzayo. Ekhumbula umhlangano wakhe wokuqala uthi, umzalane wangibona ngilinde ngaphandle ehholo lombuso ngethukile, ngomusa wangena nami ngaphakathi. Baningi abeza bezongibingelela, ngangimangele ngempela, ngakuthanda kakhulu lokho ngaze ngafisa sengathi singaba nemhlangano nsuku zonke, ngezwa into engangingakaze ngizwe kwenye indawo. Isigaba 13, umbuzo, indlela oziphatha ngayo ingamsiza kanjani umfundi weBhayibheli? Yiba isibonelo esihle, ukuziphatha kwakho kungasiza umfundi aqiniseke ngokuthi usethole iqiniso. UVitali, osekhonza njengephayona eMoldova, uthi, ngabona indlela abanye ebandleni ababephila, becabanga futhi beziphatha ngayo. Lokhu kwangenza ngaqiniseka ngempela ukuthi ofakazi bakaJehova bahamba noNkulunkulu. Isigaba 14, umbuzo. Isibonelo sakho singamsiza kanjani othile aqhubeke thuthuka? Ukuze akufanelekele ukubhabhathizwa, umfundi kudingeka akusebenzise lokho akufundayo. Akulula ngaso sonke isikhathi ukwenza kanjalo. Kodwa lapho umfundi eqaphela indlela wena ozuza ngayo lapho usebenzisa izimiso zeBhayibheli, naye angasafisa ukukulingisa. Cabanga lokho kwenzeka kuHanaye, okhunywe ngaye ekuqaleni, uthi, abazalane nodade baba izibonele ezingokoqobo zalokho engangikufunda. Ngafunda ukuthi ngingaba kanjani isikhuthazo, ngibe othethelelayo, nokuthi ngingalibonisa kanjani uthando kwabanye. Babehlale bekhuluma okuhle ngabanye, ngangifuna ukubalingisa. Isigaba 15, umbuzo. Izaga 27 verse 17, zingasiza kanjani sibone ukuthi kungani kumele sakhe umngane nomfundi weBhayibheli oqhubeka eza emhlanganweni? Yakha umngane nomfundi. Njengoba umfundi eqhubeka eza emhlanganweni, qhubeka umbonise ukuthi unendaba naye. Kungani ungaxoxi naye? Ngaphandle kokumbangela amahloni, ungamncoma ngoshintsho oluhle alwenzile futhi umbuze ngesifundo sakhe seBhayibheli noma umndeni wakhe nomsebenzi wakhe. Lezi zingxoxo zinganenza nisondelane. Lapho uba umngani womfundi, uyomsiza athuthuke aze abhabhathizwe. Izaga 27 verse 17 zithi, njengoba nje insimbi lola enye insimbi, nomuntu lola umngani wakhe, uHanaye manje usekhonza njengephayona elivamile. Ekhumbula isikhathi lapho eqala ukuya emhlanganweni uthi, njengoba ngase nginabangane ebandleni, ngaqala ukulangazelela ukuya emhlanganweni, futhi ngangiya noma ngikhathele. Ngangikujabulela ukuba nabangani bami abasha, lokho kwangisiza ngayeka abangani ababenezinkolelo ezingafani nezami. Ngangifuna ukusondela noJehova kanye nabazalwane nodade. Ngakho nganquma ukubhabhathizwa. Isigaba 16, umbuzo. Yini enye ongayenza ukuze usize umfundi weBhayibheli azizwe ekhululekile ebandleni? Njengoba umfundi eqhubeka ethuthuka futhi enza ushintsho, menze azizwe eyilungu lebandla. Lokhu ungakwenza ngokubonisa imfanelo yokwamukela abanye. Ekhumbula isikhathi lapho esengumfundi weBhayibheli, uDennis okhonza eMoldova uthi, izikhathi eziningi mina nomngami sasimenywe ukuba sizochitha isikhathi kanye nabafowethu. Basixoxela ngendlela uJehova abasiza ngayo. kwasikhuthaza lokho. Izikhathi ezinjalo zasisiza saqiniseka ngokuthi sifuna ukukhonza uJehova nokuthi silindelwe ikusasa elihle. Lapho umfundi weBhayibheli esefaneleke ukuba umemezeli, ungamema ukuba ahambe nawe ensimini. UDiego, umemezeli waseBrazil, uthi, abafethi abaningi bangumema ukuba ngihambe nabo ensimini. Lena kwakuyindlela enhle kakhulu yokubazi kangcono. Njengoba ngangihamba nabo, ngafunda okuningi futhi ngazizwa ngisondelene noJehova noJesu. Abadala bangasiza kanjani? Isigaba 17, umbuzo. Abadala bangabasiza kanjani abafundelwe iBhayibheli? Hlela isikhathi sokuba nabafundelwe iBhayibheli. Badala, ukubanaka ngothando kungabasiza abafundi bathuthuke baze babhabhathizwe. Ungakwazi ukuxoxa nabafundelwe iBhayibheli njalo lapho beze emhlanganweni, bazobona ukuthi unendaba nabo. Uma uwakhumbula amagama abo, ikakhulukazi lapho beqala ukuphendula. Ungakwazi ukubekela isikhathi eceleni ukuze ukwazi ukuhamba nomemezeli lapho eyoqhuba isifundo seBhayibheli ngezikhathi ezithile. Mhlawumbe kuningi ongamsiza ngako umfundi kunalokho okucabangayo. UJackie, iphayona elihlala eNigeria, uthi, abafundi abaningi babemangala lapho bezwa ukuthi umzalwane owayehamba nami lapho ngiyobaqhubela izifundo ungumdala. Esinye isifundo seBhayibheli sathi, umfundisi wami bengeka kwenze lokho. Uvakashela abacebile kuphela uma bezomnika imali. Manje leso sifundo sesiba khona emhlanganweni. Amagama sesithombeni. Badala, imfudumala nokukhathalela enikubonisayo kungabasiza abafundi bathuthuke. Bheka isigaba 17. Isigaba 18, umbuzo. Abadala bangasifeza kanjani isibopho abaphathiswe sona esencwadini yezenzo sahluko 20 verse 28? Baqeqeshe futhi ubakhuthaze abafundisa ngeBhayibheli. Badala, ninesibopho esikhulu sokusiza abamemezeli ukuze bakhiqize enkonzweni, kuhlanganise nomsebenzi wabo wokuqhuba izifundo. Izenzo 20 verse 28 zithi, ziqapheleni nina na wonke umhlambi umoya ongcwele onimise phakathi kwawo ukuba nibe ababonisi, ukuze nelusi ibandla likaNkulunkulu alithenga ngegazi lendodana yakhe. Uma othile enamahloni okuqhuba isifundo seBhayibheli phambi kwakho, ungasikisela ukuba usiqhube wena. UJackie, ocashunwe ekuqaleni, uthi, abadala bahlale bebuza ngabantu engibafundela iBhayibheli. Lapho ngibhekana nezinkinga ekuqhubeni izifundo zeBhayibheli, banginikeza iseluleko esiwusizo. Kuningi abadala bangakwenza ukuze bakhuthaze abafundisa ngeBhayibheli ukuba bakhuthazele. UJackie uyanezela. Ngiyajabula lapho abadala bengikhuthaza futhi bengitshela ukuthi bayakwazisa ukuzikhandla kwami. Ave engijabulisa amazwi anjalo. Kuba sengathi ngiphuza amanzi abandayo ilanga lishisa. Ukungincoma kwabo kungenza ngizethembena kakhulu. Kwandise nenjabulo engiyithola lapho ngiqhuba izifundo zeBhayibheli. Isigaba 19, umbuzo. Iyiphi injabulo sonke singaba nayo? Ngisho noma okwamanje engekho umuntu esemfundele iBhayibheli, singakwazi ukusiza othile athuthuke aze ababhathizwe. Ngaphandle kokukhuluma kakhulu size sidluluthisha, amaphuzu ethu alungiselelwe kahle angaba usizo phakathi nesifundo. Singakwazi ukuba bangani babafundi lapho beza ehholo lombuso. Futhi singakwazi ukubabekela isibonelo esihle. Abadala bangakhuthaza abafundi ngokuchitha isikhathi nabo. Basize nothisha ngokubaqeqesha nokubancoma. Ngempela, ayikho injabulo engaqhathaniswa nokwazi ukuthi senza konke singakwenza, ngisho nezinto ezibonakala zincane, ukuze sisize umuntu athande ubaba wethu Jehova futhi amkhonze. Imibuzo yokubukeza. Ungabasiza kanjani abafundele iBhayibheli bathuthuke baze babhabhathizwe lapho umenyiwe ukuba ube khona esifundweni seBhayibheli? Ungabasiza kanjani abafundele iBhayibheli bathuthuke baze babhabhathizwe lapho beqala ukuza emhlanganweni? Ungabasiza kanjani abafundele iBhayibheli bathuthuke baze babhabhathizwe uma ukhonza njengomdala? Ingoma yokuphetha, ingoma number 79, enesihloko esithi, zifundiseni ukuma ziqine. Sesiphelile isihloko.